Műsorajánlóink következnek. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Nili Gwanna Pali Uganda Nili Furahina Tingi Tingi We Nili Gwanna Pali Uganda Nili Furahina Tingi Tingi We Magereti Wangare Asante Sana Kunipoke Hiyama Levi Zuri We Magereti Wangare Asante Sana Kunipoke Hiyama Levi Zuri Hebu tucheze zote, mchezo wa tingi tingi Sasa tufanye nini, mchezo wa tingi tingi Shiro, tufanye nini Shiro, tuime yote Shiro Hey, ha, hey, ho, hey, ha, hey, ha, hey, ho, ha, watch out, wewe Kenyana wengi wenu mukia na mbali mutapotea we Havijana wa Kenyana wengi wenu mukia na mbali mutapotea we Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi we Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi wo Magereti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri we Magereti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri Hebu tucheze zote Mchezo wa tingi tingi Sasa tufanye nini Mchezo wa tingi tingi Shiro Tufanye nini Shiro Tuime yote Shiro Tufanye nini Shiro Tuime yote Shiro Hey, haya, ho, hey